Kuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Igitondo cyiza nshuti muduteza amatwi ndi Jeffrey Mutagumba basuhuza mbahe ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25 mirongo 31 na metero 41 mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru turahera mu karere k'ibiyaga bigari harakurikirwa n'ikiganiro ejo nyuma yacyo turagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru ikaze. Amakuru tuhere mu Rwanda hubwato bwaruhamye mu kiyaga cya Mugesera mu karere ka Rwamagana bwahitanye abantu bagera kuri 15. Ubuyobozi bwa ku karere burasaba abakora ingendo zo mu mazi kubikorana ubushishozi. Eric bagira ubuso.
Nize mu myaka 23 ngize mbaye umupfakazi. Umwana wanjye azavuka atabona se. Ndi kubona wanjye nakwiyahura.
Mu marira intimba ishavu na gahinda uko ni kwijwi rya Amerika yasanze ababuza babo mu karere ka Rwamagana bameze. Ni impanuka y'ubwato yabaye ku gica munsi cyo kwa gatanu w'iki cyumweru mu kiyaga cya Mugesera i Rwamagana. Ni impanuka yabereye mu mudugudu wa Rukori akagari ka by'Imana mu murenge wa Karenge. Ubwato bwa koperative Kodoramu yo mu karere ka Ngoma bwari buvanye abagenzi mu murenge wa Rukumberi buberekeza mu murenge wa Karenge i Rwamagana. Ubuyobozi bwa Rwamagana bwa bwijwi rya Amerika ko ubu bwato bwari bupakiye by'umurengera. Madame Honorine Manishimwe w'imyaka 23 y'amavuko atwite inda y'imvutsi. Muri iyi mpanuka yatakarijemo umugabo we Felicien Ndizihiwe bari bamaranye umwaka barushinze. Yicaranye mu byatsi munsi y'igiti bahumba akazuba na baramukazi be babiri, ariko bigaragara ko bigoye kubona uwahoza undi amarira. Bari bagitegereje kubona umurambo w'umuvandimwe wabo babuze ayo bacira nayo bamira.
Twabaga mu bukote nakazinjira yajyaga kunshakira kunshakishiriza. Nta bushobozi mfite, sinabona ukuntu sinakwishyura inzu, sinagura imyenda y'umwana.
Ni muramukazi wanjye.
Mbese njyewe agahinda karanyishemo. Namukundaga nka mama wanjye kuko na data ngira. Ntibamuzana ari umurambo, ntibamuzana ari muzima.
Bwana Jean Baptiste Tuyishimire ni umukuru w'umudugudu wa Rukori iyi mpanuka yabereyemo. Umugore we Hemerita Mukahirwa wari muri ubu bwato we yarokotse impanuka. Uyu mukuru w'umudugudu akavuga ko kubahasize ubuzima bagize ubushishozi buke bwo kujya mu bwato barenze umubare bwemerewe gutwara.
Aba bantu baba bakoze impanuka nk'aho ari bo baba babyikururiye. Ibaze nk'ubu ubwato twarebye ku ntuza kuri aseranse dusanga yari afite uburenganzira bwo gupakira abantu 15 ari bafitiye aseranse, arangije ajya gupakira abantu bagera muri 50. Mwabo bantu barokotse abenshi ni abari bambaye amajiri. Abapfuye bose nta jire bari bambaye.
Naho Jean Pierre Karengera nawe yatakarijemo abavandimwe be bane bavukana n'umukwe we. Uyu utuye mu murenge wa Nyakariro akagira icyo asaba ubuyobozi bushinzwe imikoreshereze y'iki kiyaga cya Mugesera.
Ubuyobozi bwakurikirana kwambara amajire, umuntu wese akambuka afite jire, bakadushyiriraho yenda uburinzi hano ku buryo umuntu wese yambuka afite jire. Icyo nge nicyo cyifuzo nasaba abantu, kandi noneho bakagenda n'umubare ukwiye buri bwato.
Tuganira na Bwana Rajab Mbonyi Umuvunyi uyobora karere ka Rwamagana yatubwiye ku mubare w'abari mu bwato aho babashije kurohora abahasize ubuzima n'icyo bakeka cyateye impanuka.
Ubwato bwari burimo abantu babaraga 46 ariko tumenye n'undi n'agahinja ka 47. Muri abo bantu bose rero 31 babashije gutabarwa bavamo ari bazima. Abagera kuri 16 nibo tuvuga ko bahaburiye ubuzima. Muri abo tukaba tumaze gufatanya na marine n'izindi nzego z'umutekano, bamaze kurohoramo imirambo 14. Turimo turarwana no gushaka indi ibiri kugira ngo tuvuge ngo nibura aba bantu bose babashije kuboneka. Aba kwenda habayemo amakosa y'uburangare ko wari utwaye ubwato. Ayo makosa twavuga ni nk'amakosa nk'atatu. Irya mbere ni uko harimo abantu yari afite batambaye life jacket cyangwa zajire. Ikosa rya kabiri ni uko yari yashyizemo abantu barenze ubushobozi bw'ubwato. Ikosa rya gatatu ni uko atanarebye ikirere, kuko ikirere cyari kimeze nabi, imvura ihitutse, haba harimo umuhengeri mwinshi.
Meya Mbonye Umuvunya akagira icyo asaba abaturage afatiye ku byago bagize.
Cya mbere ni ukutemera na rimwe kujya mu bwato atambaye iriya jire, kuko bari bambaye jire bose byaratworoheye, nta n'umwe wigeze apfa, bose twabashije kubarokora kandi ku buryo bwihuse, kuko nta n'umwe ucubira iyo yambaye iriya jire. Icya kabiri ni ukutemera kujya mu bwato igihe bigaragara ko bupakiye cyane, ahubwo bajya babyanga bagategereza ubundi uko dufite amato hano menshi ahagije, cyangwa se utwaye akaba yagenda akagaruka kubafataho kugira ngo bashake kugendera rimwe mu bwato barenze ubushobozi.
Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, abasirikare bashinzwe umutekano mu mazi bazwi nk'abamarine bari bagishakisha abandi bantu batari bakabonetse. Amakuru ubuyobozi bwa Rwamagana bwaduhaye akavuga ko umusare wari utwaye ubu bwato yahise atabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bumukurikirane. Buravuga ko abapfuye bose nta majire yo kubarindira umutekano bari bambaye mu gihe cy'impanuka, kandi ko ubwato bwe bwari bwemerewe gutwara abagenzi 15 gusa, we akabushyiramo abantu 47 n'imizigo. Aho impanuka yabereye hari hateraniye imbaga cyane ikomoka mu gace byabereyemo, ndetse n'inzego z'umutekano zirimo polisi, igisirikare, ubugenzacyaha n'abandi. Impanuka nk'iyi yo mu mazi yaherukaga kumvikana mu mwaka ushize 2023, aho ubundi bwato bwarushye abantu mu mugezi wa Nyabarongo mu karere ka Muhanga bugahitana barenga 10. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, Rwamagana, mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric Bagirubusa, urakoze. Ariko tugumaho mu Rwanda ho nanone utubwire iby'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi wahoze ari umujyanama w'umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Pastor Ezra Mpyisi yari yatabarutse afite imyaka 102 y'amavuko. Urupfu rwe rwamenyekanye rutangajwe n'abo mu muryango we.
Inkuru y'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi yatangajwe bwa mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu n'umuryango we. Ku murongo wa telefoni, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Gerard Mpyisi. Uyu ni umuhungu wa nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi. Nabanje kumubaza umurage Pastor Mpyisi abasigiye nk'umubyeyi.
Twebwe nk'abamukomokaho, icyo twavuga adusigiye nk'umurage,
yego,
cyane cyane ni izina. Ubu ngubu urabona ibinyamakuru, abanyamakuru ba muvugagaho cyane, ariko kandi abatari babandi baba bashaka gusa leads abantu gusa babakurikira bose, nta utavugaga ubunyangamugayo bwe. Pastor Mpyisi ni umuntu ubahagwa cyane, kandi n'inzego zose, abategetsi, abakuru b'amadini, ari abanyarwanda mbese bose, kandi si hano mu Rwanda gusa, no mu yakoze mu bihugu byinshi muri East Africa yose, yabaye muri Zimbabwe, ariko hose yagiye aba ikintu yagiye hasiga ni izina ryiza abantu bubaha, kandi akaba yari umuntu wizera Imana cyane. Uko kwizera Imana kwe ntawutakudi, kuko nicyo kintu yavuze kuva akiri umusore kurinda none yitabye Imana. N'ubu ngubu niko kazi yarakora, yaragishoboye kubwiriza ngo ahagarare imbere mu itorero abwirize, ariko yari afite umurimo wo gutanga Bibiliya azitangira ubuntu. Yatangiye mu mwaka ushize atagira intege zo kujya kubwiriza, uba amaze gutanga Bibiliya 1,200. Iryo umurage yadusigiye, twavuga ngo adusigiye ni izina. Ahubwo twebwe nk'abamukomokaho dufite umuzigo ukomeye cyane kuzagerageza gukomeza kubaha no kubahiriza iryo zina rye rituzaryanduze, nawe abantu bazakomeza bamwibuka neza, kandi ari twebwe banyuzemo.
Hanyuma n'uwuhe murage abasigiye nk'umunyarwanda bwo?
Ikintu navuga ni uko Pastor Mpyisi yari umuntu ukunda Imana, agakunda n'abantu. Iki ni ikintu abanyarwanda bose bashoboye, si bose wenda bakunda Imana, ariko bose twese twari dukuriye gukunda abantu. Ikindi kintu, Pastor Mpyisi yari umuntu uvugisha ukuri atitaye kuwo abwira. Abanyarwanda nkatwe twari dukwiriye kujya tuvugisha ukuri kose igihe cyose gishobotse. Pastor Mpyisi ni umuntu ntabwo yatinyaga umuntu, ahubwo yatinyaga Imana. Kurya Abanyarwanda nabo bihaye icyo kintu, twakomeza kugira igihugu cyiza. Pastor Mpyisi yemeraga Imana, ariko akemera kandi yuko ubutegetsi buriya bushyirwaho n'Imana. Ubwo rero icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukuriye kumwigiraho tugakomeza nyine uwo murava uko gukunda Imana no gukunda igihugu cyane kandi urabizi yakoreye itorero ry'abadventist yakoreye Imana ariko kandi uziko yakoreye n'igihugu Pastor Mpyisi yabaye umujyanama w'abami babiri yabaye umujyanama wa Rudahigwa umujyanama wa Kigeli icyo kintu nta munyarwanda utakimushimira murabizi yuko iyo bitaza kuba Pastor Mpyisi ntabwo umwami Kigeli yari gutabarizwa mu Rwanda
yego
icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukwiriye kumwigiraho twese tugerageje kuba mbese nka Pastor Mpyisi twagira igihugu cyiza igihugu cy'amahoro
Pastor Ezra Mpyisi yarazwi cyane ku murimo w'ivugabutumwa no murimo yakoreraga mu itorero ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi Pastor Antoine Rutayisire we akorera uyu murimo mu itorero ry'abangirikani hano mu Rwanda. Hanze yo kubanya kwigendera yari umuvugabutumwa mugenzi wa Pastor Rutayisire yari n'inshuti ye. Yabwiye Ijwi rya Amerika ibintu by'ingenzi bizatuma ahora azirikana Mpyisi.
Mubuze nk'umuntu w'inshuti yanjye kwezira Mpyisi yari inshuti yanjye nubwo tutangana.
Yego.
Ezira Mpyisi ikintu cya mbere namuvugaho kandi kigomba kuranga buri muvugabutumwa wese. Icya mbere Ezira Mpyisi yari umuntu ukunda abantu. Uzanabyumva n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali afite amatsinda menshi y'urubyiruko y'abantu b'abagabo n'abandi bikubwira ngo yari umuntu utarobanura ngo avuge ngo yuzura n'abasaza ngo yuzure n'urubyiruko yari umuntu w'abantu bose icyo ni kimwe uri muvuga butumwa wese ubundi yagombye kugira abavuga butumwa n'abantu b'abantu ikindi cya kabiri Ezira Mpyisi yari umuntu ukunda Imana kandi akayubaha yarakundaga no kubivuga rwose akavuga ati kera nari umunyedini hanyuma nza kumenya Yesu akaba ari we mvuga ubundi umuvuga butumwa wese wiyubaha yagombye kuvuga gutyo kuko duhamagarwa na Yesu tugatumwa na Yesu akaba ari we tubwira abantu icya gatatu cyarangaga Ezira Mpyisi buri muntu wese umuzi yanavuga azanakubwira Ezira Mpyisi yakundaga Bibiliya no muri ino minsi ye ya nyuma umuntu wese wajyaga kwa Ezira Mpyisi nubwo twari dufite amabibiliya yaduhaga Bibiliya akaguha Bibiliya akakubwira ati twariye Bibiliya nkanjye yampaye na nyinshi akambwira ati uzahe n'abandi bose batazifite icyo ni ikindi kintu cya gatatu umuntu yavuga kuri Ezira Mpyisi cya kane Ezira Mpyisi yari umuntu uvuga ukuri kose nta kintu aciye ku ruhande ngo ahishahishe yari umuntu w'umunyakuri nibwira rero ko ibyo bintu ubishyize hamwe umurage rwose navuga kuri njyewe ikintu mwibukiraho cyangwa nzamwibukiraho iteka n'ibyo bintu bine umuntu ukunda abantu umuntu ukunda Imana akayubaha umuntu ukunda ijambo ry'Imana kandi akabumenya kuri
Pastor Ezira Mpyisi atabarutse afite imyaka 102 yari inararibonye ku mateka y'u Rwanda na cyane ko yabaye umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse n'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera za 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatabarizwa mu Rwanda mu ntangiriro za 2017
mukomeje kumvira Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi n'umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo ejo ejo
Yegiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika twumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM kuri mikro nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Karemera Patrick Baikaz umutekano ubundi ni ishingiro rya byose haba mu iterambere ubuvuzi uburezi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye Muri iminsi rero hari kugenda hagaragara umubare munini w'abagore cyangwa abakobwa by'umwihariko urubyiruko muri rusange bitabira umwuga w'ubuzamu cyangwa se umwuga w'ubusekirite mu nzego zitandukanye z'umutekano ni mu gihe kandi byari bimenyerewe ko uyu mwuga wo mu buzamu cyangwa se ubusekirite ukorwa n'ab'igitsina gabo Byinshi kuri ingingo rero reka nemerere ishimwe Honore atagezeho byinshi bitandukanye abantu bavuga kuri ingingo ndetse kandi turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi ukora uyu mwuga n'icyo umaze kumugezaho
Mu mwambaro w'ipantaro n'ishati by'icyatsi kibisi kishimye utibagiwe n'ingofero itwikiriye umusatsi usutswe na menshi nk'uko bakunze kubyita ndetse na bote Nyiramasirabo Dansira umubyeyi w'abana babiri afite inkoni mu kiganza abenshi bazi ku izina ry'umukongoti ni inkoni izwiho abashinzwe umutekano
akazi k'ubusekirite rero mbere nari umufumeri nkuri kiyede nkuri birakaba bisanzwe
danse tubwire witinyutse gute kumva nk'umugore nawe wajya ubyuka mu gitondo cyangwa ukajya kurara amajoro ucunze umutekano
bita nshaka buryo ki ndepozamo ndagenda mbona bangira icyizere barakampaye ubu nkamazemo imyaka ibiri n'amezi atatu ariko nza kubona ubakora igisekerite mbona nk'abantu b'abasore abantu biti bareka kwitinya nyine bagatinyuka ukunda ko bashoboye nanjye mbona nabibasha
umutekano niwo shingiro rya byose ibitugezeho niwo tubikesha
atuye mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo ni nakorera umurimo we w'ubusekerite muri koperative Kopaika ikora ubuhinzi bw'ibigori na soya
nyine bumva ko badashoboye pe ariko muri bo burya iyo ufite nyine icyizere cy'uko ushoboye urashobora
niki wabwira abiyumvaga nkawe utaratinyuka ngo ufate umwanzuro wo kuyoboka ubusekirite
kuko nimba umuntu umuntu nta kurwana bibamo ntaki gucunga umutekano ntabwo ngo nukurwana ngo n'imbaraga ngo niki buryo gucunga umutekano n'ibintu bya tekinike urebye n'ubwenge ni mu mutwe nta utuma kwitinya ngo twumve ko tacunga umutekano ahanini gutyo nanjye nagiye numva ko nanjye nabishobora
Dansiri avuga ko kuba umugore bidakuraho gushobora kuko binunganira umuryango we mu mibereho kandi bikamufasha kwizigama
mbere yuko njyamo penari umushomeri nkuko nakubwiye nakoraga ikiyete nkabona amafaranga menshi kigiye nakoraga amafaranga 2000 ku munsi ariko ataboneka ya buri munsi umwe nkayabura ubundi nkashoma ubundi nkaburuma akazi ariko mbashije gutinyikira nkajya muri aka kazi ni amafaranga make dukorera pe kuko ku munsi dukora 733 ariko ahoraho noneho aka kazi mva muri ubwo bushumeri nari umuntu ucupiye nari umuntu ufite umwanda nari umuntu utajijutse nari umutazi kubana n'abantu ariko kano kazi kamfunguye mu bwonko mbasha kubana n'abantu mbasha kumenya ahantu mbasha kumenya uko umutekano bawurinda mbasha gucya mbasha kwiki kintu cyose nshaka ndetse mbere yuko njyamo ntago narinzi kujera ngo menye ngo iki kintu nakijera gutya ariko utwo dufaranga duke ntujera kuruta yandi menshi nakoreraga
bamwe mu baturage bavuga ko akazi k'ubuzamu cyangwa ko gucunga umutekano muri ibi bihe kari kugenda kayobokwa n'umubare w'abagore cyangwa abakobwa kimwe n'urubyiruko muri rusange muri kampani zitandukanye mu gihe byari bimenyerewe ko ukorwa n'abagabo bakuze ese imyumvire iganisha ku cyizere bagirirwa ihagaze ite aba ni bamwe mu mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi
ntabwo nabafite butike ibihumbi ijana cyangwa 70 ngo shaka umuzamu w'umukobwa cyangwa umugore keretse ubwo babuze hari nacyo keretse ubwo babuze hari nabo gukora ku manywa cyo kora wenda ariko nijoro nta muzamu w'umugore wa nijoro w'umukobwa cyangwa umugore wa nijoro w'izamu
n'akazi k'abagabo
n'akazi k'abagabo nyine nuko ari akazi kabuze hari ikindi ngo nitera mbere ngo nubwuzuzanye nawe muzamu w'umugore rwose
wapi rwose nta muzamu w'umugore umugore yakora ijoro ubwo abagabo n'agaciro nabo baba bagifite ari mu bw'akijoro ugisama se kije ntago yamwiruka rekare kuntu umugore wamufata ngo muhaye izamu ku mugoroba zera umutekano yanasinzira ugasanga n'inzu bayimenye nuko
none se we kuki cyatagishobora nawe yagishobora witegura kuterwa ugatabaza nimba urwanye nawe akakunanira akakwica cyangwa se ukamwica nta bundi butwari buhari n'imyumvire yagiye mu bantu nta bushobozi bundi buhari bwo kuvuga ngo ndari iki ndagitsindira ngo mfite ubutwari oya
njyewe ku ruhande rwanjye uko mbyumva iyo urebye kera ukuntu byari bimeze abantu wasangaga nyine b'urubyiruko batari barize batarajijuka we nabyibuze ngo abe yabasha kuba yakwiyadabuta muri ibyo bintu agiye gukora ariko ubu ngubu icyizere gihari abantu basigaye biga nk'urubyiruko rwize kampani yo ikeneye ubusekirite cyangwa se ikigo gikeneye umusekirite ko yagifasha gucunga umutekano bikaba byibuze yaranyuze mu ishuri afite ubumenyi bwibusa bwerekeranye no kuba hari icyo yamarira abantu bashobora kugana icyo kigo cyangwa se baje muri iyo kampani iyo umusekirite rero byibuze nk'urubyiruko rw'ikigero rumaze kwiga no kujijuka usanga nyine ubu ngubu nabo basigaye babafasha mu kubayobora kubagezaho bashaka kugira ngo iyo serivisi ikemurwe neza
hanyuma rero kera abakobwa bari barahejeje inyuma n'amateka ntekereza ko muri iyi leta ya none abakobwa bahawe agaciro ari cyo kintu gituma ahantu hose bisanga hanyuma bakabasha kwigirira icyizere ntibitinye ahantu hose ugasanga barisanga bakaba babasha kujya muri izo kampani z'abasekirite
kandi tutibanze no kuvuga ngo uriya ni mukuru arakuze ngo niwe wagashobora, natwe abajene nabo baba bafite imbaraga kandi zishyushye zibasha gukorera igihugu cyabo. Abasaza se, umusaza ko ashobora kuza yinywerera ako gacupa akaba yanasinzira? Bamwe yego, bamwe nabo baranywa, ariko ntago banywa cyane nk'abasaza.
Niyo Rurema Samuel uhagarariye kampani yitwa Vision Security Services avuga ko imyumvire yakunze kuranga Abanyarwanda yahaga umugabo ububasha, ndetse byagera mu gucunga umutekano cyangwa ubuzamu bikaba akarusho. Gusa kuri we avuga ko yahindutse, kuko nabo mu bakozi 17 bafite, 8 ari abagore, 4 urubyiruko, abandi 5 akaba aribo bagabo bakuze. Igihe ngo ni iki abagore n'urubyiruko bakomeze kumva ko nabo bashoboye, kuko abona muri kampani ye iki cyiciro gitanga umusaruro muri ubu buryo yitsaho.
Akazi iyo gahereje umusore cyangwa umukobwa ukiri mutoya, abasha kugakora neza kuko imirimo y'urugo bitamugonga cyane.
Samuel, uretse se kuba umwe yaba afite inshingano undi atazifite, ubona ku bijyanye n'umusaruro ho bigenda gute?
Ariko iyo ari umuntu w'umugabo ateganya kuzuza inshingano z'urugo cyangwa se umugabo arwaye agahita agenda bitunguranye, ariko iyo abaye ari umusore cyangwa inkumi biroroha, ndetse yari urwaye ubwe ku giti.
Nta mubare mbumbe w'urubyiruko, abakobwa n'abagore bayobotse kampani zishinzwe umutekano cyangwa abakuru buzamu ugaragazwa. Gusa ngo bari mu bakomeje kugana uyu mwuga, bamwe bagahamya ko babishingira ku gutinyuka no gutanga umusanzu wabo mu guharanira ituze rya rubanda, nubwo ku rundi ruhande bigira uruhare mu iterambere ryabo bikabafasha guhangana n'ikiguzi cy'ubuzima gihanitse mu minsi ya none. Ari naho bahera basaba ko imyumvire yo kumva ko imirimo runaka yagenewe aba igasiga abandi igomba guhinduka. Nge ndishimwe Honore kubw'ikiganiro ejo.
Bakunzi bacu rero, mutubwire ese mubyakira mute iyo mubonye abagore cyangwa se abakobwa bakora umwuga wo gucunga umutekano igihe bari mu kazi? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0780715811 cyangwa se kuri 0780282032. Mujye muri kohereza ibitekerezo byanyu. Rero reka twumve agace kacu ka gatandatu k'ikinamico yitwa Tambagira Utekanye. Reka tukurikire.
Duherukana Damas abitsa nkuru nziza amafaranga ngo atayasesagurira mu bashoferi bagenzi be, ariko kandi yemereye nkuru nziza ko agiye gushakishiriza Dorukasa akazi. Yaba yarakabonye sera? Nimukurikire umukino. Patrick.
Karame.
Ihangane shanda gukanguye.
Oya, nta kibazo. Nubundi se ko ndibwirirwe ndyamye.
Mani iriya mbwa yakuvunura kugura icyayi nyegereza gusa. Nanjye namukorera shaye ibyo atazibagirwa mu buzima bwe.
Niyorere nire. Singisa n'umugome ndamuzi. Gusa icyambura icyo yari agamije. Kuko ndi buku uko yambune ngasanga abikoranye ubundi bugome pe. Waruje kumbwira iki se mushiki wawe?
Nakubwiraga ngo ndagiye. Nusanze amahangano w'igikoma ndagutekera ibiryo nimugoroba mvuye ku kazi. Hari ikibazo?
Nta kibazo pe. Nuko igikoma gihita gishira mu nda ako kanya.
Ubu muratere munsi ruzuye.
Noneho ni byiza.
Uko uzajya usonza ujya usukaho, si byo?
Ariko rero unyegereze nibase rero. Abayo nkoramo pipi kuko sinabasha kwijyana ku musarani. Ubundi se kuzindutse cyane nire? Ni munsi mufite akazi kenshi?
Oya. Nuko ngiye kubanza kunyura igataka kureba ko nabona inzu kampani yacu izakoreramo, kuko tugiye kwafungura ishami.
Yewi, sha niba ugiye igataka waretse nko gutuma.
Ukantuma?
Nyine ujye ku ishuri ryacu, mbariza umwana witwa Zahabu w'igatako, wiga mu wa gatatu.
Ntiwongere kumbwira abo bavuna muheto b'abanyagatako. Abantu bakumugaje ntuneguka ngo wijyane mu bwiherero, ariko uracyabiruka inyuma. Kandi numva wa mwana we.
Oya nire, ntukagire umutima mubi. Ntabwo umuntu yakora ikosa ngo byitirirwe igihugu akomokamo cyangwa idini cyangwa agace akomokamo.
Wari ayo masomo se nyine? Hanyuma se kuvuze ko kuba yarakuvunnye yabikoranye ubugome, utekereza ko aba yarabikoreye iki kintu?
Nyine ngo yamuye ko mora ndi ku ruhande rw'abanyagatako.
Nyine?
Akenshi iyo yapanze gukorera ubugome abana twigana b'abanyagatako, njye nanga kujya mu kigare cyabo, ahubwo mba ndi kumubuza kugira urwo rugomo. Nibyo rero bituma nyishyiramo ngo nahombeye abanyamuhirira, ngo nzajya njya ku byo we n'abagenzi be bazajya baba babateguye.
Ibyo tuzabisubiramo ubutaha. Ngaho umbwire icyo mbwira uwo zabuntumyeho.
Nashakaga kumubwira ko ntazaza ku ishuri vuba, azakurikire cyane kuko ninza niwe uzansobanurira. Noneho kandi unamubwira mfatira amakayi nasize mu ntebe ayambikire.
Ariko se doruka
karam
kusana uri gutekereza byinshi bimeze bite kandi kuveja nimugoroba nti wari umeze neza
ma hari de nakubwiye nkiri kwibaza
nibikize wabaye iki
uziko ejo njya mu isoko nabonye umwana uri kugurisha ibishyimbo biri mu mufuko umeze nka wundi wacu
kwiki uwo mwana ninde ni mwene ndi
nabonye namuzi usambiye ko yatumwe kubicuririza umuntu ufite akabari mu isante
ego baba rero ubwo se warebye neza doruka cyangwa wibeshye si ibyacu
Nyamara umufuka byari birimo ndawuzi neza narawubonye. Bize kubaza papa wenda kuko ari usanzwe ujya mu kabari wahasanga namuzi. Ma, urahita numa njye kugura umuceri ku isoko abari turya saa sita.
Ariko nimumbona. Murabona iki gisambe cyandikuye mama nkagiye kwitsemo. Urya umuhaya n'ibijumba kuko bamwe bako nyidana
mu. Dere saraje. Ahubwo ari kamubaza.
Ariko
ndaraje. Mbe papa doruka.
Nibikize.
Bya bishyimbo ni wabigurishije ko ngo doruka si yabisanze ku isoko. Kandi ngo watumwe kugurisha atumwe n'umuntu ufite akabari.
Umva mbese, ariko ugurumva ibintu byutse mbaza wa mugore.
Aha.
Ngese ukubiza incuruzi bishimba ko ndumukanisha.
Aha, nabazaga da.
Pasipto mbaso.
Wenda kuko usanzwe ujya mu kabari, numvaga ko ushobora kuba araho wabyumvise, ukaba wamumenye.
Ntukaje mbaza ubusa nta soni. Ugatinye kukanyita umujura mu rugo rwanjye.
Ariko sinabivuze.
Kanda namare, kandi ho mcaka kamunane.
Aha.
Ubundi sobwe niki kwishimba ari cyane? Hari zina ryari ryanditsweho. Ubundi se kwa byari gubikure
nyamara nubwo urakariye mama ariko nje mvuka na ubonye papa
ni wumva
kandi narinzi byanditseho nibire mu byari biteweho byose uko byakabaye niko nabibonye ndabihamya ko ari ibyacu
sanga bakakoga kandi urwanyo kuwanga kobwa kurya mwembi muri nkora busamirwa mwicaye mucura imigambi yo kumpimbira amakosa sha
nze dukoze
ubwo rero nabanoba mugatangira ngo yererere ngo yererere ngo yererere rekana nigendere mbabise nigire mu kazi
Papa, wajya ku kazi wagira uti ntabwo ibigomba kurangira aho ngaho.
Bose
ngo kumenya watwize.
Unutse ngo ikiza.
Ntusa kuri shitting.
Ngo
ndavuze ngo mpumaka iyo ndi mwana wakuye mu ntebe ye.
Ubibwiwe niki ko ari nge wayahakuye? Binyanditse mu gahanga.
Nese Chris arakubeshyera.
Ndiye
kumubaza mbira ko ari wewe yafashe.
Ni
ushaka marketing.
Yikise.
Amakaye ya Patrick yasanyisha.
Ni ntabikora se. Utafani ni utafani ni
wewe. Tapata we.
Tapata.
Ndabibwira ubuyobozi bw'ikigo. Baguha nibyo nabyo.
Petit, uko apanda be maima siku.
Eh.
Nawe ndakugira nkuko nageze Patrick.
Patrick se wamugize ute?
Eh. Petit, eh. Cha Patrick, kumunsi wa mbache. Kihaye kutwibeta shakiri kuvuganira abanyagata.
Hanyuma
maze sha nambari buye musogisi pika jido katolike bila muzapeti eh urumva none naye natambitse mu rwarwa rwa yose urumva peti yangu na urabyumva no kuvunira mu mavi peti abanyagataku zabamara n'abanyamuhire babavugira nawo nzaberekaho mbera mubi bashire mu rwego rumwe akuna bitu akunikije shapeti mubaya ni
Urumu gome burya sinarimbe. Nkubu koko Patrick wa muhoye. Ko nzisho no kukubwira naba tabikora.
Niba tambwira nabise ariko numugambanye.
Akugambanye ate?
Ubwo si yajya kwiyomora ku gikundi cy'abanyamuhire, akihomeka kuri wowe na bene banyu b'abanyagatako, ugira ngo ntibiruta kunuka.
Ese abanyagatako ubundi ubangira ikitinge?
Atoke.
Ko nta numwe urakugirira nabi ko wiga mu gihugu cyabo gatahutekanye kuhahira mu mabutike yabo ntibakwigezeho nkana ngo nukuru umunyamuhire yewe nizo nzaguhora wanyoye nta uragukubitira mu kabari wazinywereyemo
banazi ni fani ni wewe ari gamana zawe
iki
acha ni kwambie be
nini
iwacu batubwiye ku mwanzi wa sogokuruza wawe abari umwanzi wawe Kumva nakuzi wacu batuganiriza badutoza ko abanyagatako ari abagumi bakimbi batu abaya bambwira ko ngomba kubirinda mwebwe urumva kandi uwo nzakeka nabi wese ngomba kumutanga nkayimugirira mbere urumva ubwo rero wibiye akabanga peti enda pole pole usinizoeye
uzi n'ibindi tingi
iki
giye kukurega
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro dusangira ijambo nkuko bisanzwe buri cyumweru kuri mikro